best of kids, baby.
I just wanna make love, don't go far, I will.
Oh yeah.
Give me love, don't ever leave me, baby, nipe chill. Oh yeah. Na usi nipe nusu, baby, nipe more. Usha nipa, yes, is I ni ni no. And if I'm doing wrong, baby, let me know. Let me know, let me know. Zako sinayana, na kupenda na tushanza fanana. Una vile tunaongozana. Mimi kisubu cha wendo nyama. Umbrella like Rihanna. If you like this it, baby, I got some banana. Oh yeah, kidogo dogo kinabana. Baby, you're my size, see you never see your partner. Kama kisu nisha noa. Usini zime moto maji nisha loa. Oh, fight for me, joni kupendoa. Nisingi edo sari wasiti edo. Oh yeah, yeah. Na usini penusu, baby, nipe more. Usha nipa, yes, is I ni ni no. And if I'm doing wrong, baby, let me know.
Zako sinayana, na kupenda na tushanda fanana. Ona vile tunaongozana. Mimi kisubu cha wendo nyama. Fala fala kwa kosi yonge isiziki.
Oh bye.
Siko dola dolo kutwa niko nawe ni mesi niko zi.
Hey, Kaila Matosa, haya.